Manden jamana dumuni fɛn koloma dɔ filɛ nin ye, dabɔ ni daraka dɔ, sadi, mɔni, lafiri, tiridɔ ni fanda dɔ, wala tiridɔ fana dɔ, kini, to, urala ni siman dɔ, basi, to, kini, tuma bɛɛ ta, sɔsɔ, ku, tiyagure, wala tiyanikuru, kɛkɛ, banankufiri, jagwa, dɛ, ani dugurɛlu.